kulabula amaziga mu bufumbo manji yo mubikomela wowe ya yeye kale kale kenyo mubavuba omwensi bw'abasajja obutayisa bwe bumaze w'omukwano bumaze w'omukwano bumaze w'omukwano omwensi bw'abasajja obutayisa bwe bumaze w'omukwano bumaze w'omukwano bumaze w'omukwano Otunula mu mitima gy'abakazi bangi Ejisinga gyamenyeka bweka Ababi bako ne betunda abo temubanenya bakuwa Abasajja mukyukanya abakyala N'owulira obusungu mu mazima Yakwagalira mu bwavu Kati onfunye takusanira Kiri ku likodi Omusajja omwavu yasinga omukwano lwakuba Taba na sente Obwensi buli expensive Nga naye bumubeera mu mutima Nga yewera lwalizifuna Nga songa ku buli kwayagala Ennaku eri ku bakazi Mukazi wattu akolera mu bulumi Atuyana bw'asabira ne bbaawe Naye abasajja obutasiima musasula mugattagatta ku bakazi Obwensi bw'abasajja obutayisa bwe bumazeewo omukwano Bumazeewo omukwano Bumazeewo omukwano Obwensi bw'abasajja obutayisa bwe bumazeewo omukwano Bumazeewo omukwano Bumazeewo omukwano Abasajja munansonyiwa naye bye mukola abakazi binyiisa Mwenyumya nnyo ku bakazi be mwendakeeyo Fenno tubasunga Oina muchala we waka, wachi mukuchakalo chakaza Aisha. Wafuna yone jovia, sebo katyotegeka na kumuwasa. Obagalo kufa bufiba kunyumira bomuli chimu bakusanyusa. Choka kuwe waka firingi zikubula, chirabika na baja. Ogenda nova chofude, notamide tokwa tabude. Omwana wabandye yakwe kumira, masika komusasude no. Obwensi bw'abasajja obutayisa bwe bumazeewo omukwano bumazeewo omukwano bumazeewo omukwano Obwensi bw'abasajja obutayisa bwe bumazeewo omukwano bumazeewo omukwano bumazeewo omukwano Zenga machani mada chiti muno Mwoto mye na ye mubuli mela
Ela mwofu nye Obelenga na ye
Uwe chakula mena kere haba Naba mwebe muzala Bakulenga beko